waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Bilaha soo socda, guri walba oo ku yaala dalkan Australia waxaa boostada ugu imanaya laba qoraal oo sharaxaya kaysaska aftida codka baarlamaanka ee dadka indigeneska ee dalkan Australia. Guddiga doorashada ee Australia ayaa diri doona, ayaa la yidhi, 12 million oo qoraallo buug yar ah oo qeexaya doodaha haa iyo kuwa maya ee ama taageersan ama ka soo horjeeda aftida. Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu turjumayaa 55 luqadood, laakiin xaqiiqda ama runkasheegidda macluumaadka ku qoran ayaan la hubin. Haddana waxaa markiiba soo baxaya dhaliilo loo jeedinayo qoraalladaasi. Guddiga doorashada Australia ayaa websaytkooda ku daabacay qoraallada rasmiga ah ee doodaha haa iyo maya ee aftida codka baarlamaanka. Kaysaska labada dhinac oo ku qoran buug yar ayaa guri walba oo dalka oo dhan ah loo dirayaa. Guddiga doorashada oo AEC loo soo gaabiyo ayaa hoosta ka xariiqay in qoraalkan cabbiraya kaysaska labada dhinac aan la tifaftirin, runtooda iyo beentoodana la baarin, aysanna ku hadlayn afka ama magaca guddiga doorashada. Shacabka Australia ayaa goobaha codadka u dareeri doona inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan, si ay ugu codeeyaan in hay-ad talabixina oo dadka indigeneska leeyihiin oo loo bixiyay codka baarlamaanka lagu daro dastuurka. Afkaarta haa oo ah dhanka taageersan in aftida haa loogu codeeyo ayaa waxaa qoray dowladda federaalka, waxaana taageeray xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo xisbiyo kala duwan matala. Waxayna ku talinayaan in haa loogu codeeyo aftida si mustaqbal fiican ay u helaan bulshada indigeneska ah iyo guud ahaan shacab weynaha Australiaba. Waxay kooxdani leedahay haa oo loo codeeyo waa garowsi la siinayo dadka dalka loogu yimid ee Australia, iyo in la dhageysto talooyinka ku aadan arrimaha iyaga saameeya si horumar muuqda looga sameeyo arrimaha caafimaadka, kuwa waxbarashada, kuwa shaqada iyo guryaha ee dadka indigeneska ah. Kaalisada wasiiradda arrimaha dadka indigeneska Malandiri McCarthy ayaa sheegtay in codku yahay codsi aad u sahlan.
And in my view, hope that they will make up their minds to see that it is really quite a simple gesture, a simple request.
Aragtidayda waxaan rajaynayaa inay go'aan ku gaaraan oo ay arkaan intani tahay fariin sahlan, codsi sahlan oo guddi talabixin ah ay ku yeelanayaan baarlamaanka. Ma aha inay yeelanayaan cod qayaxan ama veto waxa loo yaqaano. Wax dhib ahna uga imaan mayso baarlamaanku inuu shuruucdii caadiga ahaa ee uu samayn jiray uu sameeyo. Tani waa codsi sahlan oo ay dadka dalka loogu yimid codsanayaan, waxaana ku boorinayaa shacabka Australia inay haa u codeeyaan, ayay tiri. Qoraalka lagu taageero haa ayaa waxaa sidoo kale ku jira xubno indigenisa oo sportiga caan ku ah oo ay ka mid yihiin Jonathan Thurston, Eddie Betts, Yvonne Goolagong-Coley. Qoraalka lagu taageeraya maya oo ay qoreen xubno ka tirsan isbahaysiga ayaa isaguna ku boorinaya dadka in haddii aysan waxba ka fahmin codkan ay maya ugu codeeyaan. Wuxuu isbahaysigu leeyahay codka qataro dhanka sharciga ayuu leeyahay, mana caawinayo dadka dalka loogu yimid. Waa isbeddel joogto ah oo dastuurka lagu sameynayo, waa mid qarash badan ku baxayo, fulintiisina dhib badan ay leedahay. Afhayeenada mucaaradka u qaabilsan arrimaha dadka indigeneska Jacinda Nambabinji Price oo qayb ka qaadatay qoraalka dhinaca maya ayaa sheegtay in codku dadka kala qaybinayo.
As far as we know, this voice referendum is very risky. It's not a modest.
Intaan ka ognahay, aftida codku waa mid khatar badan, ma aha hindise suuban, waa mid isbeddel ku sameynaysa dastuurka. Wax badan lagama yaqaan, weli ma hayno faahfaahinta codka, ma ogin cidda lagu matalayo codka, waxa ay matalayaan waxba lagama yaqaan, ayay tiri. qoraalkan ma aha mid ay marka hore dowladdu doonaysay, laakiin mucaaradka ayaa iyagu dabada ka riixayay qormo noocaan oo kala, iyagoo shuruud uga dhigay in sharciga aftidu uu maro baarlamaanka oo mucaaradku ay saa ku taageeraan. Cod aruurin la sameeyey ayaa muujinaysa in taageerada loo haya aftida uu hoos aad ugu dhacay. Hadda toddobaadkan, cod aruurin dalka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in taageeradu hoos u dhacday oo gaartay 41% oo keliya, laakiin cod aruurino kale ayaa diiwaan gelinaya natiijo taas ka sarreysa. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa Sky News u sheegay in ololaha ha uu shaqo ka fiican tan hadda qaban karay, qoraalka haana uu ka caawinayo in dadku fahmaan hindisaha isbeddelkan.
Most Australians, of course, will focus when the referendum is actually being held.
Australia intooda badan dabcan waxay indhahooda furi doonaan marka aftida la qabanayo. Waqti dheer ayaa hadda noo hartay. Waxaanu ognahay inay jiraan olole weyn oo ay kooxda Maya wadaan. Ololahaha waxay u baahan yihiin inay kayskooda xoojiso, sababtoo ah waxaanu ognahay in aftida Australia laga soo qabtay oo ay aad u adkayd in la ansixiyo, iyadoo 8 keliya markaasi la ansixiyey 48 aftinood ee la qabtay dalkan, oo macnaheedu yahay 8 keliya ayaa lagu guuleystay. Siyaasiyaha hoggaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa sheegtay in ra-iisul wasaaruhu uu ku guuldareystay inuu faahfaahin ku filan ka bixiyo codka.
Well, the explanation that Australians were expecting about the voice has not come from this Prime Minister. This Prime Minister has said,
Australia ka filayaan codka kama imaan ra-iisul wasaaraha. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay oo keliya aniga ee aamina. Faahfaahinta aftida kadib ayaan bixinayaa. Shir dastuuriyana lama qaban, sharaxaad fiican lama siin shacabka, mana aha mid nagu filan, ayay tiri. Taas ayaana ku sheegaynaa oo ku qoraynaa fariinta aanu ku siinayna shacabka oo ku qoran qoraalka Maya. Laakiin dadka qaarkood ayaa markiiba dhaliilay qoraalka kooxda ama ololaha Maya oo ay ku sheegeen inay marin habaabinayso codbixiyaasha. Professorad Megan Davies iyo Pat Anderson oo la gudoomiyaal ka ahaa Uluru Dialogue ayaa sheegay in dadka abaabulaya ololaha Maya ay lacagti canshuur bixiyaasha u isticmaalayaan inay been fidiyaan si dadka indigeniska ay lugaha u qabtaan. Greg Craven oo ah qareen dastuur oo hadalkiisa lagu soo xigtay qoraalka Maya, isagoo la sheegay inuu yiri codku aad buu u khaldan yahay, ayaa hadda sheegay inuu aad uga carooday in hadalkiisa lagu soo daray halkaasi uuna dacwo u gudbiyey guddiga doorashada. Professor Craven ayaa sheegay inuu weydiistay hoggaamiyaha mucaaradka Peter Dutton inuusan hadalkiisa ku darin qoraalkooda, maadaama uu hadda ka shalaysan yahay inuu hadalkaas yiri uuna hadda u ololeynayo ololaha ha. Senator Kieran Lill oo ka tirsan xisbiga Liberaalka kana soo jeeda bulshada dalkan loogu yimid ayaa difaacday in qoraalka Maya lagu soo daray hadalkii Professor Craven.
He has said very clearly and in that process that he was concerned about the use of the word executive government.
Ayuu taas u sheegay inuu ka walaacsan yahay ereyga dowladda fulinta. Wuxuu kaloo si cad u sheegay inuu taageersan yahay codka, inkasta oo uu shaki ka muujiyey qoraalkana waanu ku caddaynay inuu taageersan yahay codka, ayay tiri. Kooxda Maya ayaa sidoo kale soo xigatay xubin ka mida guddigii ka soo shaqeeyey aftida oo la yiraahdo Thomas Mayow, oo isagu yiri codku wuxuu baabi'inayaa hay-adihii gumaystayaasha. Mr Mayo ayaase sheegay in ololaha Maya ay si khaldan u qaateen hadalkiisa si ay dadka u cabsi geliyaan.
It's scaremongering by the No campaign. These are taken from old speeches. They are not what the voice.
Waa cabsi gelin ay wadaan ololaha Maya. Waxay hadalkaas ka soo qaateen khudbo hore. Codku sidaas ma sameynayo. Codku wuxuu diirada saaraya arrimaha caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo guryaha, iyo sidii nolosha dadka kor loogu qaadi lahaa. Taktikooyin noocaan oo kale ayay isticmaalayaan, ayuu yiri. Senator Paul Scar oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa sheegay inay tahay in dadku ogaadaan waxa ay taageerayaasha codku ay dhaheen.
What we're doing is providing direct quotes from people who support the Voice.
Waxaanu samaynayno waa inaanu si toosa u soo xiganayno hadalladii dadka taageersan codka. Marka shacabka Australia ayay u taalaa inay go'aan ka gaaraan marka ay noqoto inay khatar tahay in la ansixiyo aftidan iyo in kale. Waxay ila tahay inay caadi tahay in dadku arkaan ujeeddada ka dambaysa iyo soo xigashada dadka taageersan codka. Julian Leeser, oo isagu ka tirsan xisbiga Liberaalka, horena isaga casilay afhayeennimada arrimaha indigeneska ee mucaaradka markii xisbigiisu ka soo horjeestay aftida, ayaa sheegay inuusan la yaabin hadallada ka soo yeeraya ololaha Maya.
I'm not concerned about the words in the no pamphlet. I think there's no particularly surprise.
Waxba anigu walaac kama qabo erayada lagu qoray qoraalka ololaha Maya. Ilama aha in dood lala yaabo ay ku jirto. Waxay ila tahay in muhiimaddu tahay inaanu dadka hortagno oo u sharaxno sababta ay u fiican tahay in isbeddelkan la sameeyo, iyo sababta ay isbeddelkan uga faa'iidayaan shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.